happy tell them the way.
DJ Kalonji.
Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalonji. DJ Kalonji.
Now King Jackie hapa, nime toka fa.
Tune after tune, we preach Jesus in a tune.
Kalonji.
MB Records.
Kalonji.
MB Records.
Tuko 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 tuko. Tania, maisha fumduka vile nilidhania. Na laba taongezea dania. We amini kweli Yesu ndo njia. Nikona Kristo wazito. Uyu Yesu mwanzo mwisho. Na Kristo wazito. Muulize DJ Mvito.
Tuko dania.
Take ya punda. Hey madam, watch a story kwa sana kam. Ebu okoka salvation ni kam. Ali daddy mambo ikawa dam. It's over, we are done. Bumba, Kaido bumba. Anafanya roho yangu inadunda. Sasa wewe wachana na dumba. Juu ya sante ya dunia ndio take ya punda.
Nakani content to downloaded a lot. Na vile na speed day, feel like I'm reloading a Glock. Shots fired, even none of them be poking. I'm blacked, relax, no wicked mind. No wicked mind, we done him in this. Not tense, we defined. Hatuna whoa, whoa, we still blind. Top of the dock on the top of the dream, I'm feeling, I'm feeling alive. I say relax, woo, loaded, relax. Now it's official, be labor when tax we step in. Show them clocks, to Milan Buddha. Let me show you the plot. Relax, my guy. New wave, mashita bye-bye. We steppin', siko kendo mango eye. And it go easy, settle my mind. Relax, woo, I say relax. Buddha, I say relax. Elevation am high, woo, focus in the mind.
Kwa nini wengine wana manyumba? Na mimi sina chochote. Kwa nini wengine
Cologne G.
To the left, to the right. Oh my God, me I go praise you today. To the left, to the right. Ah, oh Lord, yeah. This is how I feel every day. When you smile at me every day. Mungu wangu na omba unikuse bade. Cause without you I'm not nobody. Umeniosha na damu niko msafi sana. Mimi ni wako, ah, sitabishana. Kwa maisha yangu baba wendio osana. Kupenda sana. Vile nakupa sifa, wanashituka Leo naimba raga, na kesho rumba Producer ni pedunda, ni wapedunda Kanise na katika, baba umeshuka To the left, to the right. Oh my God, me I could praise you today To the left, to the right.
messages from our Mixcloud page.
Baba, akina ndugu na akina dada, alikufa juu ya sisi sote, so usiogope. Kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Msalaba baba baba linifia, ona mimi sina woga, ona mimi sina fear. Hata nikiwa kwa noma, ona baba unanisikia. Shetani akiniona
Africa's biggest award-winning DJ, DJ Kalonji. Hey, award-winning DJ.
Want them to evil. and you have to tell them big way. Let them know so we can't live with them. When you see the licky licky, you have to tell them big way. Let them know so we can't live with them. When you see the watchy watchy, you have to tell them big way. Let them know so we can't live with them. When you see the chatty chatty, you have to tell them big way. Let them know so we can't live with them.
Must say. Some people let me a mind so that. Hey, all of them must say. Some people let me a heart so filthy that. Hey, all them must say. The things that we do on the dance. All them must say. Some of the things that we sing in at the studio. All must say. Things that we do on the street. All them must say. Coupon. Hey, yeah.
Sometimes your situation in a book. Lakini mbele ya Mungu sisi sote tuko simple. to have my back, my friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bet ya mungu, sisi zote tuko same. We kwa nudhi ya mabesu, kwa matatu wa my back, my friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bet ya mungu, sisi zote tuko same. Mungu wa sonto lipala, mosquito kadunga. Maragwana, maragwana. Be happy, be happy. Sababu mbele ya mungu, sisi zote tuko same. Masonto lipala, mosquito kadunga. Maragwana, maragwana. Be happy, be happy. Sababu mbele ya mungu, sisi zote tuko same. Uwe mchanga bado wa mamze, wadela omade. Najua mbele ya mungu tuko same. Uwe mchanga bado wa mamze, wadela omade. Mbele ya mungu tuko same.
Anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka. Oh yeah. Shetani anabaki akitetemeka. Anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka.
Oh la la la. Step by step. Step by step, Baba. I'm on fire.
Kitu kiko beta, imi nisi ananeta. Kuna watu wakicheki una better, anazidi kuleta. Mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha, ibilisi ananyeta. Kuna watu wakiteki unabarikiwa sana wanateta, anazidi kuleta.
Mfuwa ya baraka na mabeta, inazidi kunyesha.
Maskini na tajiriana, penda, penda, dumana mina, deka. Niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta. Wangu wana, penda, maskini na tajiriana, penda, penda, dumana mina, deka. Niko mikononi mwake, kila kitu kiko beta.
Ni ndogo de ai anakuja kide every day ukicomplain your holiday ai hizo vitu ndogo de mbele yake dogo dogo kama odede ai na unashinda ukilia kusota hizo vitu ndogo ai kaburini alishinda takifo hizo vitu ndogo
hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba hizi vitu ndogo ndogo zisifanye mimi nikununie baba
say you care. Judge me a prayer. Don't even dare. Leave me, I swear.
Good over them problems, good over them cars, good over them sickness, good over them struggles.
I pray on a day, evil away. Bless it my
DJ
way. Should I proclaim somebody pray.
Say you care, mm-hmm. All of them my friend, them don't care, mm-hmm. Friend them is them day, but we see them, mm-hmm. Clean it and good that we see them, mm-hmm. Chant a prayer for them, not criticize them when you see them fall. Remember them today, tomorrow too, so not laugh at all. Sit down, let me educate you on this thing, brother, sit down, mm-hmm. We have to burn down every negativity where we see them go round.
Somebody pray. Get up on this thing, brother, sit down, mm-hmm. We have to bond down every negativity where we see them go round.
Somebody pray.
Me know me papa gwan do sha new thing, hey. Me pray son, send me yef a pray son. Pray son, send me yef a pray son. Me know me papa gwan do sha new thing, hey.
Vicky Sanders.
Kingdom, sipa solo, always in the abandon. Sioni mwingine kwangu Christ, more wisdom, merimeta mina blue. Yes, it is done. Ni yule yule wa mitani, neno lake na mi. Rasta pasta, hiko nini kwani. Open up your eyes, nani ya
mkubai.
Haba nyunga na bangi, nilisema
bye. Kwanza kabisa, tunamkaribisha cannibal. Say, hulo! Karibu Buddha, na hii nayo itakuwa ushuhuda. Hakuna vile shetani yange kumada. Blessings in any follow. Hakuna vile nita feel solo. Simba wa Yuda kiguruma. Ha, atasikika hadi huruma. Whoa.
Checky blessings in a to follow.
Kwani
tuko na Yesu na tuko solo.
DJ Kalonji.
Oh, na, na, na. Oh, na, na. Yeah, yeah.
Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji yeah. Ni wangapi niambie panda juu bila ngazi yeah. Ni wangapi niambie kuponya sio kazi amenipa kila kitu wazazi mavazi yeah. Akitembea moyoni akitembea moyoni anabadilisha akitembea moyoni akitembea moyoni anabadilisha yeah. So na msifu naona kiongozi na ngao ula la 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 Mungu wangu si kidogo ula la 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 Mungu wangu si kidogo so nitamsifu na si kidogo nitamuimbia na si kidogo jina na inua na si kidogo si kidogo kidogo tunapenda nguo si kidogo tunapenda kula si kidogo
hey, okay. Si kidogo, ona tunasifu kidogo. Hey,
tunapenda picha si kidogo, tunapenda likes si kidogo.
Tunajali comments kidogo, lakini hatujali tukisifu kidogo. Lazima ni dishi ni vibe, but if you seek you'll find that's not what I'm defined by. Nina Yesu always on my mind, worry niliwacha behind. Bye. Basi katika na mi, hey.
Nasi kidogo, oh.
Umebarikiwa nani, umebarikiwa nani.
Nasi kidogo, oh. So na msifu now now,
right now.
Na katika now now,
hey.
Oh.
Hey.
So na msifu now now,
right now.
Umenishika hauni yakshi kwanza unanidunga maka imati
Hatu wanafiki wa dhati Ingawa sometime napotana na umati Kama chuda na kuuza bei nati we wa dhati Umenishika hauni yakshi kwanza unanidunga maka imati
Hajawai, hajawai ni angusha
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha
Hajawai, hajawai, hajawai ni angusha
Hajawai
Wakayoli, amenipa moto wa balokoli Geli anifunza utadhani niko kole Wake niko fully, fully Natulia tuli, tuli, tuli za shetani Misi kuli, kuli, kuli Na papunga kaki fully, fully, fully DK kwenye bin
Hajawai, hajawai Hajawai ni angusha
Hajawai, hajawai
Malonji
Hajawai ni angusha
Hajawai, hajawai Hajawai ni angusha
DJ Kalonji
Kutitia uambiwe Mambo za shetani ya tudaiwe Ulizia uambiwe Mambo za shetani ya tudaiwe Atudai Atudai, atudai, atudai Atudai Atudai, atudai, atudai
You know it's empty again Eti, nimepataka senti wanita nikapati Niklabu gani leo itaweza
ama tufanye mziki kubambisha mabinti sibora kwenye club itachezwa no. Ina nuru mbona nitembe kwa giza bro. And the heaven ishepewa yangu visa jaro za ibilisi ziko ndani ya pipa sisi dai mino nimeshiba neno Yesu yanilisha naonekana utachoma yangu picha itabaki na mokozi wangu hadi kifo oh, utabaki wangu msingie papawe nikae ngumu kama mawe usiku mpaka ibilisi apagawe Stokukanawe Ulizia uambiwe Mambo za shetani atudaiwe Ulizia uambiwe
Jumbo
Atudai
Willy Willy Willy
Atudai Atudai
Yama nane nane
Size it
Mupani wake namba nane
size
Groba ukamupani wake na 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 na
Gloria Muliro ukamupani wake Pastor Gomba
Soxy ukamupani wake akamuficha DJ Moss ukamupa Muzungu wae na mina shindwa wangu wili ni nani Ama Mubukusu Mubukusu Namba nane nileze Kwali nimeshindwa
Unataka mkewe ma
Inani atanipa
Hey, unataka mkewe ma Huu ni mungu atakupa wewe
Mapazi kitamu tamu 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 tena sana
Tamu tena sana
Unafahamu mapazi kitamu
Fuate, usini fuate mimi Nikitoka nikiritani
Fuate
Nikipatana na mafans
Usini fuate
Na nikitulia kejani
Fuate
Na hisi kama niko fine
Usini fuate
Nikitoka nikiritani
Fuate
Nikipatana na mafans
Usini fuate
Na nikitulia kejani
Fuate
Na hisi kama niko fine
Usini fuate
Wema wako unafadhili usini fuate mimi
DJ Kalaji
Wema wako unafadhili usini fuate mimi
Baraka zako na rehema zinifuate mimi Baraka zako na rehema zinifuate mimi
Yesu nipe maisha poa Ewe nipe maisha poa Oho niwe poa Nikategea pale kivukoni Mwishoni sijafikia niko pembeni Mtani tukumezea bila mapeni Maisha moto kunichomea na majirani kunionea Mabeste kaniondokea tu pengine sijatokea Yesu lainisha iwe kabisa ni ngumu fanikisha iwe kabisa. Yesu nipe maisha poa, ewe nipe maisha poa.
DJ Kalonji.
Never, never, never. And if you like this, you wanna jump up and tell the devil that you never can do. If I get some bad men, them still can do we now. Yo, bring it in, never bow down. Follow Jesus Christ, never bow down to Babylon. Jesus Christ, him are the truth and life, you know. If you know, then I just am done. Listen me, me can't let the devil make me go down. Better use me can do, me can do. Me can't let the devil make me go down. Jehovah, me can do, me can do.
Masterpiece nipate chini ya mwamba, 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 chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwamba. Vipi vijana wazee shikamo, ana try kuniita sitago. Shetani anipati mo, nampateke kawaii ya DJ Mo. Masterpiece, masterpiece, nataka blessings. Nataka peace, masterpiece, masterpiece. Nataka blessings, ever you won't get a peace. Nikika kwa shetani sitamea, ananiseti na hata nichomea. Nikika kwa shetani sitamea, so I'm not there. Shetani sikutaki kwangu, wachana na maisha yangu, wachana na wokovu wangu. Niko chini ya mwamba, hey, hey. Chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba, chini ya mwa, chini ya mwamba. Masterpiece nipate chini ya mwa.
Oh yeah, go ahead and follow DJ Kalonji on Instagram at DJ Kalonji. That DEEJAYKALONJE.
Umenishika mdomo, kaniondolea tatizo na mzigo uliokuwa kwa mgongo. Umenishika mdomo, na niseme nini umenituliza kwa mabao umenifunika. Na niseme nini umenituliza, kumba kweli hujawahi chelewa, ujibu nikikuita kwa mabao yako umenifunika. Atatenda alichosema atafanya baba, usishinde kilalama. Uchungu umejawa moyoni, machozi yamejawa usoni, unauliza Mungu alipo.
Atachelewa
na niseme nini umenituliza, baba umenifunika. Na niseme nini umenituliza,
kwamba kweli hujawahi chelewa, ujibu likikuita
mabawa yako menifunika.
Hata chewa,
ni tangu ni okoke. I've never been the same. It don't matter what you say, it don't matter what you do. Lakini tangu ni okoke. I've never been the same. Never, never, never been the same. Never, never, never been the same. Never, never, tangu ni okoke. I will never be the same. Never, never, never been the same. Never, never, never been the same. Never, never, tangu ni okoke.
Africa's biggest award-winning DJ, Jake Kalaji.
Nikielekea ibada akadai raf mbona unakazana hizi baraka zako zimekaa sana. I'm like bla 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 bla. Skiza, I trust Jesus and ananilinda hata nikila la 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 la. Take five in 3, 2, 1, go.
Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, everybody burn down abortion. Praise God, everybody burn panication. Praise God, and everybody dash away upon them. Praise God, get the youth a dosh marijuana. Praise God, and every man a zip up your toes. Praise God, everybody burn down corruption. Praise God, abortion and burn panication.
La 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 la.
You better praise him.
La 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 la.
A little louder.
La 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 la.
You better praise him.
La 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 la.
A little louder.
Na yeah yeah. Tulipo patana linipenda sana. Likapenda pia tukapendana sana. Kuvuta shisha eti makale, ukaniondolea kuzama kwa yale. Kutana chaba kukutangale, ukaniona kaniita mwanawe.
Ani so na no nchambadami. Mungi ya napines and motis apalami. Mati na mi heart and soul ina alami. That's why the devil is straight and afraid of me.
Ani so na no nchambadami. The goodness of alami. Christ in my enemy. And the satan in me.
Na Yesu
fresh.
Mambo vipi
fresh.
Niko fiti
fresh.
Easy
fresh.
Niko na Yesu
fresh.
Freshy
fresh.
Freshy
fresh.
Freshy
fresh.
Niko na Yesu
fresh.
Freshy
fresh.
Freshy
fresh.
Freshy
fresh.
Niko na Yesu
fresh.
Birthday ni mbili, nimezaliwa tena. Birthday ni mbili, uliza Nicodemus. Sasa fresh, mimi niko na Yesu fresh. Sasa fresh, niko sawa kwa Yesu fresh. Nikiwa kwa noma, nalilia babangu, alinitoa kwa noma. Sasa niko fresh kama nagu. Sasa fresh, mimi niko na Yesu fresh. Sasa fresh, niko sawa kwa Yesu fresh, fresh.
Mambo vipi, fresh. Niko vipi, fresh. Easy, fresh. Juu niko na Yesu, fresh.
Mambo vipi,
fresh.
Niko vipi,
fresh.
Easy,
fresh.
Juu niko na Yesu,
Kalonji.
Fresh.
Oh, yeah, urai, urai, urai.
I don't buy the name of Jabile.
Na show.
Like a David, watch a movie, rock like a baby. Moji and Jabidi, we drop
this a heavy. Inclusive party, inclusive rave. Wakiuliza, washo inclusive na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada.
Vimbada, 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 energy. Yo mana bim bada bim bada bim bada bim bada bim bada 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 bada
bada
bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada
bada
bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada bada.
The boss, the paliga shatara, Zakaya Mundi.
So me pray for them, you taude. Thanks me speak for them, na 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 na. So you pan pray.
Been a hard time looking forward for a good time. Forget the past, embrace the future. Hey, pray for the gear, pray for the host, pray for the people living in a Guanio.
Somebody pray for me, pray for me. Somebody pray for me. 2019, Father bless me with me on a car. Finally 2019, Father bless me with me on a arm.
Bless me, Father bless me. Bless me, Father bless me. Bariki, Baba ni bariki. Bariki, Baba ni bariki.
2019, Father do some new in them life.
Another one of this your time. Father bless me with me all of mine. See, see me walking every day, but me thankful this me on a feet. They don't want me step out.
Got a better plan for me when me step out. Hey.
Day in, day out.
They cover me from the fiery dots.
So no missing another year.
From January to December.
Bless them, Father bless them. Bless them, Father bless them.
Me with me on a car. Finally 2019, Father bless me with me on a house.
Bless me, Father bless me. Bless me, Father bless me. Bariki, Baba ni bariki. Bariki, Baba ni bariki.
2019, Father do some new in all them life. 2019, Father change my friend them life. Bless them, Father bless them. Bless them, Father bless them. Bariki, Baba.
Another one of this your time. Father bless me with me all of mine. See, see me walking every day, but me thankful this me wanna feel.
2019 me buckle up.